change, yeah. Ah, yeah.
It's Mobile.
Nasema yeah, yeah. Ndo kipenzi changu, mwaubani wangu, mina mpenda. Tena nasema yeah, yeah. Kaushika moyo wangu, kipenzi changu, mina mpenda. Acha kama nikikosa, ananiombea. Ajua kikununa nuna, ananipa amani. Ananiliwaza, ananituliza, ananipa furaha, minapata amani. Yeno ananifanya naimba, she done make me see, yeah. Yani kipenzi changu mabuba. Kuniona nipo na wewe, unatamani tupate, tupate yane, tupate, tupate yane. Wendo mpenzi wangu, ate kugusa, nitamloga. Mana waliwezi vurugu rangu, itamzika, itaji koroga. Acha kama nikikosa, ananiombea. Ajua kikununa nuna, ananipa amani. Ananiliwaza, ananituliza, ananipa furaha, minapata amani. Yeno ananifanya naimba, she done make me see, yeah. Yani kipenzi changu mabuba. Come on.